E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga maha huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai ki e nei tai pitopito kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei e iwa te kau ngā take kōwhiori hou kua hua ake i Aotearoa i tēnei rā. Ā kāore e kore ka kitea te waipuke tangamai o te mano tini ki te rohe o te tai tokerau, hei ngā hararei o te kirihimete e kainamu mai nei. Hei whakakōpani ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina. E iwa te kau ngā take kōwhiori hou kua hua ake i Aotearoa i tēnei rā. Pitu te kau mātahi kei Tāmaki Makaurau, e iwa kei te takiwā o Waikato, e rima kei te Waiariki, e toru kei te tai tokerau, ko tahi kei Rotorua, ko tahi anō te kēhi kei te rohe o Whakatū. Iwa mano e toru rau rima te kau māwhā te tāpeke o ngā mate tūroro kua hua ake i tēnei noho whakamoho ao. E fitu te kau māwhā ngā mate tūroro kei roto i te hōhipera, a toko ono ora tau kei te wāhanga whā omo omo. E waru te kau mārima o rau o ngā uri Māori kua werongia ki te rongoa ārai mate tuatahi, a e fetu te kau mātoru o rau kua werongia ki te rongoa ārai mate tuarua. Kaore e kore ka kitea te waipuke tangamai o te mano tini ki te rohe o te tai tokerau, hei ngā hararei o te kirihimete e kainamu mai nei. Koeira tā hone harawira kai hautū matua o te rōpū te tai tokerau border control. Hei tāna anō e tika ana kia whakariterite rātau i a rātau anō mō te ngaru tāngata ka waipuke mai hei ngā rā o te raumati i te mea kua whā marama te iwi kāinga o Tāmaki Makaurau e noho taratahi ana. Nō reira kaore e kore e mangio ana ngā waiwai ki te karore haere i te motu, anei te reo o hone harawira.
Ka mohea nau i tēnei tau, nā te mauhere o ngā whānau katoa o Tāmaki Pāke Māori te katoa nāne, mō ngā marama e whā, o e hā, ko tēnō hihia rātau, te putatu, te omo mai, te traio mai, ki roto i a mātua te taitokere. Nā te pai, o tō mātau whenua, wā mātau, o ne pū, wā mātau nei, ngāhere, wā mātau nei tangata.
Ko kahurangi hine wehi mohi no ngā tika hungunu tētahi o ngā mārei kura kua whakawhāitihia ki te puna whiringa toa mō te tohu nui tike tike a te pēke kiwi arā te tohu o pau kohure o te taurua manorua tika mātahi. Kua tohu aia ki tēnei puna mō ana mahi nui ki te hāpai ngā āhuatanga katoa o te ao waiata me ana mahi ki te whakarauora i te reo Māori me ona tikanga. I kōrero mātou kia mohi anei ona whakaaro.
Oho rere ana i te whāki mai e te tangata he tangata mō tēnei tohu. Hei whiringa mō ngā semi-finalist nei. E nui ngā whakaaro nā te katoa o tātou te mahi ki te whakahau te reo.
He kaupapa hou kua mahutake ki te pai hei hāpai i ngā pāpā o te kapahaka o muri whenua e raru nei i te mate hinengaro. Koeira tā te pawako o te kapahaka o muri whenua tā Chris Henare.
Tēnei kaupapa i ahu mai ngā whakaaro. Wetahi o mātou o ngā tuakana o te roku o Muri Whenua Miki, ko ngā Pākeke, mātou tōku reanga ko ngā mea unau atu i te toru te kāua whātakau pia te Pākeke, te kāua, kāu mātua. Just kia whakarite etahi kaupapa mao tātou taina, ngā kaihato hoki o te roku kapahaka.
Nō reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te hāora, e whai ake nei ko ngā take hā kinakina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te whutupaoro, ko Will Jordan, 23 ōna tau, nō Waitaha, te ikatau hau nō te kapā o Pango. Kua whakawhiwhia ki te tohu ihupuku o te tau ki ngā tohu whutupaoro a ao i tū i ngā tatanei ki runga i Purangi. 15 ngā piro i riro i aia o roto i ngā teihi 11 mō te kapa o Pango i tēnei tau. A ka tiake rā e hika mā kua ea e nei pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora ko Lady Pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pā.